Mana flami temena katu nyongona ale de nyamaya ke chebo mo flana ale toro ali wologem ale fana de la ka district 5 nyamaya nyini fero de besti na assistant chebo mo flak lin la fan fe wala sa ka sika nyamoya insoro sinantulanta nyamaya so mime bamako district 5 kofo ale be bamako sinantulanta nyamaya so de fe no e bamako ligie bamako sinantulanta nyamaya so no e ligie ube kurakura ya chugwa mina district fana be kurakura ya te sanani wo sanani Kuna fono ya ira kasanga ni coronavirus bana jugu onyangata ye jien kono ko fero bena sigi 5 ans kala fili do wala sa coronavirus bana kana se ka dankare mo sila veo wa bamara to rola bamako siaka traure kala selidu